City Sounds.
You bless it up with your tongue.
You see, get this your man at your own side, team, and I'm going talking about when you girl gon' come, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah.
Alexis, let me.
He do need to see young babu alisema. Niki kosa na chopenda na vumilia. Dunia ina mambo. Na piti hali ngumu minahema. Kwenda tuli manyunyo masika bado. Mola lipa kipaji na shukuru. Kwingi nilishaji kuma na shukuru. Ila, kwingi huko nimetoka bila. Tazama daily na lia sana. Tazama daily na shikata mwe. Nauna kaa muda wangu shapita. Nauna kaa hela mini shatupa. Hakina uma venye nilo watangulia wanavuma. Mola ni hurumie. Stafu kabado na imba kwa bafu.
Bado na imba kwa bafu.
Bende ni stafu kabado na imba kwa bafu.
Nilini, nilini babo mi. Nafili nangoja sana we. Nambi muda wangu mefika. Nilini, nilini, nilini babo mi. Nafili nangoja sana we. Nambi muda wangu mefika.
Usiku na mchana mechifungua mapocha yule. Tazama amechoka. Anatamani duniani kuondoka. Hana nguvu tena yule. Mhurumi. Mola natamani mziki wangu sikike mbali. Ila yangu hali sijuli kanya tanyumbani. Mola nisamehe. Kabaraka na kumbaga kwa pupa. Nivenya hey, miufisi. Life imenisuka matute yeah. Nakualika kwangu we. Baba leo uje na pia. Baba kunaye aliye gerezani bure. Mkumbuke hakitendeke angalau. Mkumbuke hakitendeke angalau. Hitendeke angalau. Hitendeke
I'm not